ni kutunze nyumba yetu tuipambe ha, hapo nyuma tulishindiaga mabwende karanga na makande nduru gali dona sembe usinune kwa maneno ya majirani wanoko hawaishi longo ni maneno kama viroboto wanakesha wakiomba unichape game kongoto jamani sielewi baby you
Mapenzi matamu spending my life spending my life spending my life kwani mapenzi matamu
ukiona
furaha tele moyoni
ukiona
tabasamu usoni
ukiona
furaha tele moyoni
ukiona
tabasamu usoni
naomba uniroge naomba uniroge naomba uniroge kwani mapenzi matamu
naomba uniroge.